Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame mimi. Bwana Yesu nishike mkono wako, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bila wewe watanimaliza, Yesu wangu. Bila wewe watanipoteza, Yesu wangu. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Maadui ni wengi sana, Yesu nisizame mimi. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Pambano na bila mkono wako Yesu watanimaliza. Tazama ninakopita, wamenitegea mitego, waninase Yesu wangu. Tazama wanavorusha mashambulizi kwangu, kuniangamiza Yesu. Hata Petro alisema niende kwa nani? Niende kwa nani? Niende kwa nani kama sio kwako Yesu? Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame mimi. Maadui ni wengi sana, Yesu nisizame mimi. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Nishike mkono wangu Yesu kama Petro. Alipotaka kuzama ukamwinua, ukamtoa kwenye matatizo ukamweka juu. Hata mimi nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Kama Petro nishike mkono, nisizame Baba. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Nyuma yangu wanavyo nikimbiza Yesu. Tazama mbele yangu wamenitegea mashimo, Yesu wangu. Tazama kulia kwangu wamenizingira, tazama kushoto kwangu wamenizingira. Niende kwa nani? Niende kwa nani? Niende kwa nani kama sio kwako Yesu? Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono wako, nisizame mimi. Bwana Yesu nishike mkono wako, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, yo 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 yo. Bila wewe watanimaliza, Yesu wangu. Bila wewe watanipoteza, Yesu wangu. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono mimi, nisizame Baba. Bwana Yesu nishike mkono wako, nisizame. Bwana Yesu nishike mkono, nisizame.
Joseph Nyuki. Wacha we. Barikiwa, barikiwa mama. Barikiwa, barikiwa baba, barikiwa.